Bigambo vya tata gatana bakugina bana bange okuchuka kwa bantu kwane myokuyamba ndegwa kolo bulungi nunu wasule kabuna tero kucha abukane biyo bino bigambo vya tata gatana bakugina bana bange okujuka kwa bantu kwane myokuyamba negwa kolo bulungi nunu wasule kabuna tero kucha abukane biyo nesikani abange nesikani okujja ko katunda ebyama byabanywanyi bye mu masamansa temukyali nansa bye muli ebitali byammwe bagundi muli baluvu bino bye bigambo bya tata gatana bakugenda bana bange okuchuka kwa bantu kwane myokuyamba yegwa kolo bulungi nunu wasule gabuna tero kucha abukane biyo obuntu bulamu n'obwesigwa tebikyaliwo wano Furedi muganga Entebbe abaana be bamuwakuze ekibanja yakiba kyako kati batuba Furedi mutami ly'okuza obuyambi wagaba wakifula nenge wekweka mu ddiba ly'embuzi ng'amabucu twalaga kulya bino bye bigambo bya tata gatana bakugenda bana bange okuchuka kwa bantu kwane myokuyamba negwa kolo bulungi nunu wasule gabuna tero kucha abukane biyo nesikani nesikani okujja ko katunda mulite bitali byammwe omutunzi une kizimbe yakisasula kapuloko lunyabakiyi okutunda ebiri bino byebigambo bya tata gatana bakugenda bana bange okuchuka kwa bantu kwane myokuyamba negwa kolo bulungi nunu wasule gabuna tero kucha abukane biyo.